Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Golo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane, ngilthathe leli thuba ekuseni kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena. Siphinde sibonke uNkulunkulu kakhulu ngalolu hlelo asibusise ngalo. Mlaleli siyaqhubeka ke nokubonisana ngezwi likaNkulunkulu elithi iBhayibheli kumele sikhuthazane, siqinisane, sifundisane ngalamazwi. Ngakho ke siyaqhubeka mlaleli ke ukukwenza ke lokho ngoba kubalulekile ukugcina intando kaNkulunkulu. Namhlanje ke sizofunda ke ngomkhuleko lapho uJesu ezikhulekela yena aphinde futhi akhulekele nabafundi bakhe. Ngamagama kuyasibonisa lokho ukuthi kubalulekile ukuthi sizikhulekele, siphinde sikhulekele nalabo mlaleli abasondelene nathi, sibasondeze enkosini. Ngoba la uJesu khulekela abafundi bakhe ngenxa yokuthi babeqhuba noma babeshumayela ivangeli, wayebafundisa ukushumayela umbuso kaNkulunkulu ezweni. Ngakho uyabakhulekela ukuba bangahlehlela inyovane, uyabakhulekela ukuthi bakuzwisise, baqonde lokho abakwenzayo, uyabakhulekela ukuthi bangabuyeli emuva mlaleli, baqhubeke nokwenza intando kaNkulunkulu. Ake sizwe ke kuJohn chapter 17, sicela ukufunda lapha kuverse 1. UJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse 2, njengalokhu uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Verse 3, ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Mlaleli usuyabona ke la izwi lenkosi lithi ke uma aqeda ukukhuluma lokho mlaleli ayekukhuluma kubafundi bakhe, ayekukhuluma esixukwini, ayekukhuluma ebantwini, izwi lenkosi lithi ke wayesephakamisela ke amehlo akhe ezulwini. Ngamanye amagama uyazi ukuthi ubaba wakhe ukuphi mlaleli. Ngakho ke nathi singabantu emhlabeni kumele sazi ukuthi umdali wethu ukuphi mlaleli. Singahambi simfuna nje ezindaweni zonke ukubonisa ngempela ukuthi asazi ukuthi umdali wethu ukuphi. Ngengizwe ke nabanye ke ngenxa yokudideka okuthize abonge uNkulunkulu, aphinde futhi ke abonge nabanye mlaleli ukuthi yibona bamsizile noma yibona bamvikelile noma yibona bambusisile. Ngokwenza lokho kuyabonisa ngempela ukuthi udidekile akazi ukuthi ubani kahle kahle omvikelayo, ubani kahle kahle ombusisayo, ubani kahle kahle ekumele amkhuleke mlaleli, akhuleke kuwe. Manje la izwi lenkosi lithi wayesephakamisa amehlo akhe ezulwini, wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Mlaleli, uyabona la umkhuleko wakho uqondile. Akathi, Baba, khazimulisa indodana yakho, kanye futhi nani khazimulisani indodana yakho. Ngaba amagama akambaxambili. Umkhuleko wakho nje uqondile. La usuyabona ukuthi ke ukhuluma noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba yedwa mlaleli. Ukudideka okungaka ekwani kithina. Uthola uma sesikhuleka sesiyaxuba mlaleli. Nanoma sesondela kuNkulunkulu siphinde sishifte masinyane sibize abanye uNkulunkulu. Kepha la asikuboni lokho kuJesu. Makholwa, nikufundephi lokho na? Ngisekakadibani neBhayibheli elikushoyo lokho, noma nevesi elikushoyo lokho, lokho amakholwa noma thina esikwenzayo. la uJesu ukhuluma ngqo noNkulunkulu akafaki omunye uNkulunkulu eceleni kepha ukhuluma ngqo la uthi baba isikhathi sifikile khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena kuverse 2 besathi ke njengalokhu uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakathi mlaleli umkhula kwakho uqondile yini na nokubonga kwakho kuqondile yini na awu bakithi kwangathi uNkulunkulu akasilekelela ukudideka okungaka ekwane mlaleli uthola umuntu asebonga ngibonga uNkulunkulu kanye nabo ngibonga uNkulunkulu kanye nabo usuyabona ukuthi ke kunabanye abonkulunkulu ababongayo la uJesu akabongi abanye uNkulunkulu akabongi futhi nabo khokho bakhe mlaleli akabafaki nokubafaka la kepha ukhuluma nobaba uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi ungumqalisi nomphelelisi wakho konke umhlaba ungakabikho nezulu lingakabikho uNkulunkulu wayekhona ngakho ke ukhuluma nomdali wezulu nomhlaba usethi ke njengalokhu uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade kuverse 3 besathi ke ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa usuyabona ke manje ukuthi bazi wena uNkulunkulu wedwa ebani labo uNkulunkulu esibafakayo sikhulume ngoNkulunkulu siphinde futhi sifaka abanye uNkulunkulu kepha la uJesu uthi ke ukuphila okuphakade ukuba abantu bazi wena uNkulunkulu wedwa hayi nabanye uNkulunkulu ake ngiphile kuverse 3 ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu kuverse 4 besathi ke ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze mlaleli siphiwe umsebenzi ukuba sishumayele ivangeli emhlabeni wonke uma sesisuka la emhlabeni noma uNkulunkulu noma uJesu esebonakala ngosuku lokugcina sizokwazi ukusho ukuthi ke sufezile umsebenzi osiphe wona na noma sizovele sisho sithe besilibele ngezinto eziningi ama excuses uyabona musa abanye baze basho bathi hayi ukuze abantu bashukeyezwe umsebenzi abafundisi thina ke siyenkonzweni sifike sihlale umfundisi asishumayeze noma siceda siphume siyeyindaweni zethu siziyele la siziyela khona asinandaba nokuthi abantu bayasizeka umsebenzi kamfundisi yena yedwa nje kuthele ibandla lonke libheke umuntu oyedwa ukuthi kube uyena ozozuza abantu abazozela enkosini mlaleli siphiwe lo msebenzi sonke abafundisi bayasiguida abafundisi bayasibonisa ukuthi siwenze kanjani lo msebenzi lowo kepha owethu sonke mlaleli ukuthi niyamkhokhela umfundisi akufuni nina lokho ngoba umsebenzi kamfundisi ukuthi aniguide anifundise aniqinise anikhuthaze ukuze niye kuphi ensimini emsebenzini insimi yakho mlaleli la usebenza khona esikoleni insimi yakho mlaleli lapho kumele ulime khona mlaleli kuphi la ukhona insimi yakho ke le ekumele ukuthi uma usebenza ngapha kube ngapha uyasho ukuthi uJesu uyanthanda bakithi uJesu uyinkosi nomsindisi uba yisibani endaweni lapho ukhona emsebenzini la usebenza khona esikoleni la ufundisa khona konke lapho ukhona mlaleli umsebenzi wakho ukuthi abantu abasondelene nawe abantu onabo mlaleli ngaso sonke isikhathi bamazi uNkulunkulu ngenxa yesikhathi sesizokuma la siphinde futhi sidibane ke ivikele izayo bye bye mlaleli lapha ekhaya
from your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 am
do you need prayer WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.